mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenie Mukankusi. Ndabara mukize mwese kane bahaye ikaze kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mwere kaya kurogo leta zimbuma za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro rero ni muri isanga uyu munsi nk'uko bisanzwe buri wa gatandatu muri amasaha tubaha umwanya mugasangira kandi mukadusangiza ku makuru iwanyu. Abatari baduha telefone zanyu rero muduhamagare kuri WhatsApp tubone telefone zanyu cyangwa se mukomeze mutwandikire kuri WhatsApp. Inomero yacu ni 202 no kubanza akamenyetso ko guteranya 1 202 44 1 993 1. Mukurikira radio yanyu kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mukatwumvira ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mbibutse kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ariyo radioyacu@gmail.com. Mwatugezaho rero ibitekerezo byanyu igihe mubonye akanya aho n'igihe mushatse kutwandikira ubu cyakora turi live. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu mukanya turabaha umwanya tubaha ijambo muvugane na bakunzi ba radio ijwi rya Amerika. Reka kubuhanga bw'ibyuma baduhaye akaririmbo.
Urikirenga azamesinwe bamadiye mugenzura uyu musire kambivuge kwa yuwashaka uyu musire kambikubire ko mayo mutima. Baby nundite oh nushavuze emeruse ina mutanga kuko nanyeje ngutanga.
Hey. kwihase ni wowe mbona mu maso nkabona nawe musa wowe ni yewe na kwihase chonga bata nkomeze bata nunda kure oh bata nkomeze baby bata bata bata
kizere rero ko ako karirimbo ka Shalina Nina mfata kabanyuze mukomeze rero munogerwa n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Ubu rero tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi bacu duhere kuri Laurent. Laurent uranyumva?
Ndabumva ndabumva.
Eh urahagana hehe?
Ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe ahantu hitwa Musaza Kanyinya.
Ye. Amakuru ki Kanyinya?
Turashima kabisa nubwo izuba ryo ritumeye nabi kabisa twabuze imvura.
Imvura yabuze?
Ya yarabuze burundu kabisa ejo mu ndego kare kagwe ariko eka ibigori zumye sinza rigiye kuzatwica.
Yoo. Birababaje rwose. Iyi iguye iragwa nabi yabura nanone ikabura imyaka ikumba.
Cyo gihe ndugo duce duce nago igwa hano hose nagera.
Mhm. Yewe. Impinduka impinduka ihindagurika ry'ibihe rero rigiye ku merera nabi abantu ingaruka zigiye kuba nyinshi
cyane ko bihagaze kabisa ndabona inzagiye kuzatwika tu nyambara iminsi ihere tusinze
oya nta kwiheba nta kwiheba
oya yateremye iratubona
irahari rwose irareba ngo niruhekera ababyeyi buriya ejo cyangwa ejo bundi ishobora kuzagwa
ariko twatumaze iminsi kuri radiyo nyamara tutari kubumva neza sivane byabyagenze hano Kirehe
nibyo
amarezo yari yarabuze kabisa ntabwo twatorotse ko mu makuru yanyu jete cyambere nashaka kubarizwa nashaka kubarizwa muri ya nama yeze yabaye kwa gatanu iyo arusha abasitade abagenzi ari tete baba barabikemuye neza cyane ko sirikiza babirangije
oya yabaye ihagaze kubera ko umubare wari ukenewe utagezweho
none se numvise bavuga ngo nizongera kuba kuri 20
nta ubwo ni ugutegereza tukareba ishobora kuba cyangwa se na biriya yari yateganyijwe ubwo ni ugutegereza tukareba
none tubungubu kabisa nsha icyo ibyo bihugu by'igihugu cyacu mwumva kiba kimeze bite tubize abantu leta y'u Burundi ntabwo yigeze yitabira muri iyo nama
oya ntabwo yari ihari
ubwo niyo mpamvu itabaye
bari banditse n'ubundi basaba ko byakwigizwa inyuma ko bakeneye umwanya kugira ngo bitegure gure rumva ntabwo bahabonetse ashobora kumwe no kuba ari nayo impamvu umubare utabashije kuzura yibwo bari batubwiye ko kuri FM 104 ko abantu batatwumva sinzi niba ariho umwe ubwira mutwumvira kuvuze ko wowe mumaze iminsi mutatwumva
twatumaze iminsi tutari kumva kabisa ntabwo twari kumva amakuru yanyu twatumaze cyakoze nubu ubwira ufata neza igufata iguruka nabwo abiri guceka ntabwo turi kumva kuri radio neza arigihe biri kuza migongongera ikagenda
ubwo ni ukureba tugakomeza kubwira ababishinzwe bakabicunga kuko n'ejo icyo kibazo cyari gihari batubwira ko 88 FM 88 ariyo irimo kumvikana ariko kandi kwitanga n'amakuru yose
ntabwo twari turi kuwumva kuko hari 88 se bitatu harye gukora ari siti radio harye babasemo makumyabiri yabo namwe ntiturumve nicyo kibazo tuba dufite
ubwo barakomeza babikurikiranira hafi ejo twarabivuze n'uyu munsi ubwo barakomeza barebe twizere ko ikibazo kizakemuka vuba
akandi kabazo nashaka kubabaza muri iyi minsi ishize narageze kumva ngo radiyo y'Ijwi rya Amerika hamwe na BBC ngo mu Burundi barafunguye kugirango byazararangiye none se Ijwi rya Amerika mu Burundi FM barabakurikirana cyangwa nabo bari kuyikurikirana neza nk'uko byari bisanzwe mbere
niko se Laurent ninde wakubwiye wabyumvise ko bafunguye
byanabyumvise nyine kuri radiyo y'Ijwi rya Amerika yuko ibihano bari babakatiye yuko ngo byarangiye ariko nari nitegereje yuko baba bafunguriye radiyo FM igira ngo mu Burundi yaba iri kuvuga
we ntabwo byarangiye ahubwo igihe bari bafatiye ibyo bihano cy'amezi atandatu cyararangiye icyo ariko nta gisubizo bari batanga
umwanzuro ni utarafatwa
ntabwo turamenya icyo bazafataho umwanzuro turabitegereje
nayo akandi kabazo nako nshaka kubibariza
kurimo gufata umwanya mwinshi cyane se abandi baravuga ryari
ngiye kurangiza nta kibazo n'akanyuma kiriya kiganiro cyo gatanu cyo gutasha nyine kiriya ni iwanyu mu ntara
cya
kabisa mutu wakanda gake minota ajya bazi minota 10 ugasanga rero umuntu yoherije nibero ntagezweho kabisa twabisara kugira ngo twakora twakunda cyane mwazanyisaka bitu umuntu akaba yisanzura mu gutasha
isaha ko ari nyinshi ikiganiro cyose uvuga cyo ko ari minota 30
cyane ari bati mugafamu tugerageza nka 30 kabisa umuntu akisangamo agatasha abi wabo kabisa rega nkafe twari turi mu munzi tuba dukumbuye n'abantu bacu kabisa iyo tubatangiye bakatwumva no kuri radiyo harya bumva bishimye akavuga ati umuntu wacu aracyariho ibintu bikagenda neza
ntabwo isaha sina guha icyizere cy'uko tuzabasha kuyibona ko burya hakenerwa na za transmitters ku buryo rero umuntu ashobora kongera iminota yandi ikaba nka 20 cyangwa 25 ariko kuko izi zisaha ntabwo narihamye tuzagerageza ariko kandi mujye mwibuka ko hari n'ikindi kiganiro uretse kiriya cya iwacu mu ntara tubahamo iyo minota yo kugira ngo musuhuze abanyu hari n'ikiganiro cy'umuziki
menya numva kiri kuba ariko sinzi mane wakora izi ntabwo numva abandi bari kubahamagara ariko nge n'ibintu ntabwo bikunda sinzi ndajya kuri kuri nyine radio ya mesa nimba narayiforowinze ntabwo inuca gitano ntabwo ndakibona mu ngiyo ngiye kuri Facebook ntabwo nkibona.
Okay, utugeraho ukoresheje Facebook?
Byangwa sha Facebook nyine ngohereza nimero niyo muhita mumbona nta kibazo.
Ye, ubwo rero noneho uzatwandikire utubwire ko uvuge ko wifuza gutashya mu kiganiro dususuruke.
Umuntu yandika se muri inbox yanyu.
Ushobora kwandika na kuriya twandika kuriya birashoboka kuri uduha nomero. Ushobora kutwandikiraho ugiye no muri inbox cyangwa se ukatwandikira nka kuriya ukavuga uti ngiye ndifuza kuba natashya. Tuvuge ubyanditse nko kwa gatanu byaba byoroshye.
Ubwo nta kibazo nzabikora kabisa.
Cyangwa se n'ubu ngubu niba ubishaka account nshobora kugutumikira ariko nawe wanditse gutyo ukavuga uti ndashaka gutashya muri dususuruke rwose Thomas cyangwa Fidel baza guhamagara
cyane cyane.
Urakoze cyane
cyane ari mugize neza kabisa mugire umunsi mwiza na wikendi nziza.
Nawe ugire umugoroba mwiza na wikendi nziza.
Turakunda cyane
natwe. Nuko twakire Laurent Innocent na ko mumbabarire Innocent
yekune
n'amakuru ki
rekoni neza cyane.
Nuko nuko ari urahagana he?
Ndiga mu gitaka cya Bujumbura mu Kanyosha.
Makanyosha mwiriwe mutese.
Yego mu Kanyosha tumeze neza uko na kapura kari gukaragwa inyonga iwacu.
Mwebwe mufite amahirwe dore Laurent wo mu burasirazuba bw'u Rwanda we yavuga ko imyaka biterwa bashyize mu mirima birimo kuma kubera ko nta mvura. Mwebwe mumeze neza?
Ego twese tumeze neza kubera ikintu cyose ikarago kubera ikintu kwidoka ino yacu.
Imana ishimwe. Nuko andi makuru rero wadutangariza aho ngaho?
Ego ayandi makuru twese turashima ukuntu Leta y'u Burundi iri kukifatamo kubera iri kwikurikirana urupfu rwa Minisitiri Ngendahimana bose bagizemo uruhara ko yatangiye kubafata kubishyira imbere. Tukasaba n'abajya bose batenda kure yuko ko boza no kwitaba ubutungane bakivugura abatafite ibyaha bakarekurwa n'ubutungane nabo abafite ibyaha nabo bagahanwa kubera turakeneye kumenya umuco ababikoze kandi bikaca n'ahabona wumva Leta y'u Burundi yatangije ikigikorwa cyiza n'abantu bose bashinga tukamenya umuco abarimo n'ababikoze abagiga n'intahe bagacyurira abandi akenshi bagera nabo bakarekurwa.
Urumva ikintu kinini bizafasha hari iki ku bwawe?
Jyewe ikintu wafata ni kubera bajya bose bagendaguye bari mu mahanga ko boza bakitaba n'imitahe uwo utashyira yagira bakamurekura ufite icyo yagira nawe bakamucira nk'urubanza kubera uko mbona abo bari hanze uko nabobona mbona ingene baryoshi kabine kubera ibihugu barimwo batavuga rimwe na Leta simbona ingene baryoshe kweri urumva ni kugerageza bakabacira nk'urubanza tukamenya ukuri aho kuri anababikoze tukabimenya.
Hatanzwe ariko niba zitazanatangwa impapuro zo kubafata kugira ngo ibihugu bibafite bibatange.
Leta ejo yarasohoye imitahe ngo isigaje kurungikira aho bari muri ibyo bihugu kugira ibibarungikire mu Burundi ubutashyo yagira akarekurwa umuco yose ufite icyo yagira nawo akurikiranwa n'ubutunga.
Iyi nakubazaga nti urumva wowe ku giti cyawe urumva niba bamenya bakabahana bizahinduza iki, bizafasha iki ku gihugu no ku banyagihugu?
Ego ku banyagihugu nicyo kimenye abakoze icyo cyaha, nicyo bohanwa bagacirwa urubanza. Cyo kunezerewe ni abafashe bakagandira kuraho nk'umukuru w'igihugu atacyo yari bwakore ngo babone ko ari yewe ibyo bitarabaza.
Wowe urashaka kuvuga ubutabera ko bwaba bugezweho? Uravuga ko ubutungane bwaba bwubahirijwe baramutse bafashwe bagahanwa babikoze?
Abatashwe bohanwa, nyine ababikoze abatashwe bazira nabo bakarekurwa.
Ndagushimiye cyane rero, mukomere cyane abo mu Kanyosha, ubwo badusuhurize gire umugoro wa mwiza wikendi
nziza.
Murakoze namwe kudukurikira rwose.
Yego namwe murakoze cyane ku kigo cy'Amerika.
Twakire na Armand.
Mwiriwe
neza.
Murakomeye.
Turakomeye. Uraduhamagarira he?
Ngenda uhamagarira mu gihugu cy'u Burundi.
Mu Burundi uri ahagana hehe? Niko telefoni yawe itangiye kugenda ijya kure.
Ariko ndabumva.
Uri Bujumbura?
Ndabumva.
Nuko amakuru kese Bujumbura?
Ni mu Burundi nyakuba mwije amakuru. Ndi mu Burundi.
Ndakumva. Hanyuma amakuru cyaho ngaho?
Yego, ndashaka kuvuga ku byerekeye inama y'ejo yasubukuwe y'abakuru b'ibihugu wa Afurika.
Yasubukuwe cyangwa yasubitswe? Yarasubukuwe, irasubikwa.
Ariko ku bwanjye niyo yari kuba ntacyo bari gushika ko kuko abo vyega batayitabye baravuga ko ta mwanya ngo uhagije baranse kwitegura iyo nama. Turabimenyereye ko nta manama bakitaba mu gihugu cy'u Burundi yerekeye kubera bazi ko harimo ibibazo bubazwa mu biri ku biraba mu Burundi,
ariko batanze impamvu igihe cyose bagiye batanga impamvu batabonetse.
Impamvu bagiye nyakomeje amakuru, impamvu bagiye batanga twebwe abanyagihugu ntabyo twemera kuko turabizi ibikorera mu gihugu.
Ni uburenganzira bwanyu.
Turabizi twebwe, gusa mwebwe kubera ibanga ry'umenyesha makuru mba ntimushobora kugira ngo kubishyira hejuru. Twe turabizi nta gihugu cya Uganda, n'igihugu cya Tanzania, n'igihugu cya Kenya bishyigikiye u Burundi hadopfa habayemo ikintu, hadopfa habuyemo ikintu ku byerekeye igihugu cy'u Burundi. Ibi biganiro byahagaze kubera iki? Kubera ibi bihugu byombi bishyigikiye igihugu cy'u Burundi. Twebwe ntaho turiko turagana twerekeza, nta namwe.
Niko se muvandi Arma, none se urumva Kenya na Tanzania na Uganda aribyo byabujije u Burundi kujyayo? Uburundi bwari bufite impamvu zabwo burazivuga, busaba ko byigira inyuma. Ubwo rero ntabwo ibyo bihugu bindi ntabwo wabiha.
Ndakubaza amenyesha makuru, kubera ko abakuru b'ibihugu batatu bashitse Dar es Salaam mu nama atacyo bashitseho ngo kubera ibitigi bidashobora kuba bikwiye, habuze umuperezida umwe gusa wenyine.
Ariko urabizi ko
intumwa abanyarwanda n'abasudani y'epfo barumvise abanyarwanda.
Umva,
Uburundi atacyo bigeze.
Ikibazo ni umubare, icyo bita korum, umubare w'abantu babagomba kuba bahari ntabwo wuzuye. Utuzuye rero urumva nabo perezida ntibashobora gukora iyo nama, cyane cyane ko noneho nurebwa n'ikibazo yari atahari.
Yanshe kwitaba, yanka kwitaba kubera iki?
Kubera impamvu yatanze.
Ntitunyura. Hanyuma kubera igihugu cya Tanzania, kuki impunzi ziriko zirahigwa bunyamaswa? Yari igihugu kitwa ko cigenga. Ubu impunzi ziriko bariko bafatira abantu b'Abarundi bafite ibigwanisho, byerekana ko igihugu cya Tanzania gishyigikiye igihugu cy'u Burundi. Ubu bigezeho bijya muri Sudani y'Epfo.
Bafite ibigwanisho babikuye hehe? Uko byumva
babikura mu Burundi. Nta mwumvise barasiwe muri Tanzania bagomba kuza kwiba ibyo mu mabanki n'ibiki. Harimo umurundi wo mu Cibitoki mu Rukana bafatiyeyo. Urumva none byo umva gute twebwe tuzo amahoro gute mu gihugu kanaga gishyigikiye abantu binjira mu Rwanda mu mateko nta nko iva mu gihugu binjira mu
kigo ariko se ubwo uretse no ko tutagomba no kwinjira mu miyoborere y'ibihugu ubwo urumva uburundi ari bwo bwakohereza abantu kujya kwiba mu mabanki ahubwo wavuga uti nibarinde umutekano
umva munyesha mukuru uyo musore bafashe afite inkoho bamusanzemo karti y'umugambi sende defudid umuntu yatanze amakuru mu Tanzania yarivuze no ku maradiyo aravuga ko uwo muntu ava muri Rugombo mu ntara y'Ibitoke
none se
bamusanzemo intuze nyigipapuro cya sende
none se ubwo icyo umuntu azakora azaba yatumwe na sende defudid
barati bwo kuko bari kubaza guhiga baza bitwa ngo bagiye kwiba ariko bagiza guhiga abo nyene abo mwimbi abo bari kubasohora gumitahe mpuzamahanga ariko simbona ariko mbabure ngaruka kw'icyo
kibazo ubwo aya makuru ntago umuntu yahamya atayazi ariko rero ubwo nuko zatohoza
reka ngaruka kw'icyo kibazo cy'imitahe ntacyo ariko muzovyumva ngaruka kw'icyo kibazo cy'imitahe mpuzamahanga iri kirasohoka
yee turakumva
imitahe mpuzamahanga iri kirasohoka ku by'ukuri ku byerekeye abantu bego bamaze gufatwa abantu bane ubu hari urutonde rw'abantu 17 ruri kurasohoka harimo na Pierre Buyoya yego kuba basohoye imitahe tubihakanye ariko harimo abashobora kuba ariko bararenganywa ku iyo mitahe sibyo harimo ashobora kuba muri icyo gihe cya 93 batari mu nzego za leta nabari mu nzego za leta batari mwibyo byerekeye iyo makudeta nibahamagara Buyoya bareke gufatanya abandi bantu batari mwibyo mwayo makudeta nabo 17 nka Rika Rukingama wewe noba ndamuzi Rika Rukingama nta bintu by'ubutegetsi bwo kwica ntuzenya yarimo
umva rero reka tubareke bazakora amatohoza yabo
batanze imitahe ubu abantu 600 biciwe ubugendana tubashyire mu ruhande rwande dusabe nde twiture nde natwe ko biriko biragenda uko abanyagihugu bari bakwikumvira abantu twari dukwiye kujya hamwe tukavugana ikibazo cy'u Burundi tukajya gucana gufata icy'abahutu n'abatutsi tukagishyira pemeni tukaza kumvikana amahoro akaboneka mu gihugu cy'u Burundi si nta mahoro ntazapfaboneka mu gihugu cy'u Burundi nta mahari n'injyane nta mahari nko kurondera abantu ngo bagize ibi abandi ngo bagize ibi ibyo ni ukuri ntaho bitari bigana ntaho bijya ntaho turiko turagenda ibarabara rya Kibitoke ubu hari kuvurefe nta muntu akirengana mu gisagara cya Bujumbura bagusanze ku rugo zanyakabiga polisi gusanze mu ibarabara wihira imbere y'umuryango bakuva gutwara kizungazunga baza gufunga zicuzi mbega
iyo kuvurefe yatangiye uyu munsi
imaze iminsi bakubwira ibarabara rya Kibitoke bakubwira ngo ni kuvurefe cyambiri nta modoka irengana iva mu ntara y'Ibitoke yinjira Bujumbura cyangwa iby'igihanga cyangwa ku gicumi yinjira Bujumbura bakubwira ngo bashaka kuzibira ngo hari amakuvurefe ibarabara rimwe nibavuge
ntabwo babwira impamvu iyo kuvurefe iriho
urumva hari umuntu ntashatse kuvuga nk'umushoferi yagiye atwaye ibintu bihiye mu cyo mu ibintu nyene hanyuma agenda nimugoroba agarutse bamuhagarikiye mu ibarabara baramubwira ati nturengana ngaha iri kuvurefe sandi igeze nta modoka ninyirengana ni kuvurefe urumva aca asubira inyuma kubera ko yari yateguye kurara ashasubiza ruguru mu misozi muzabubanza kuza kumanukira mu gisagara yari yari yashyitse mu ngabo urumva yarenze kuzunguruka bica bifatana n'ibyo byo gusanga ejo bundi nabonye ahantu hirya y'ejo nabonye ahantu bariko kwita abantu ku kabare bakwita ngo ngo nibatahe saa mbiri mu gisagara cya Bujumbura
kugira ngo babe bavuye mu ibarabara igihe cya kuvurufe
bari kubinywera ku kabare bari kubinywera ku kabare nzi nabigurije nyine arimo kubita amakofi arimo kubita inembo mbira bazi ariko azi ngo ntibaje mu rupangu
none bakubita bose cyangwa bakubita bamwe
bakubita ngo abari kuba nijoro ngo ntibaje mu rupangu ngo rakajagari bari kuba bateza bari kuba ibirira utwabo amafaranga
baba babibamenyesheje yuko hari kuvurufe ko mutagomba kujya hanze ku isaha iyi n'iyi
ibyo biri ko bibazanya kabiga n'iyamakarte bifata bafata ko ngo ne yagumutse n'ibyo biri ko birabamo ndangirika ku kyoto cy'abantu b'amakinga nabo ikyoto cy'amakinga abantu b'amakinga nimba ko babona urumva ntawuva mu kibitoki ngo yinjire buyenzi ntawuva mu buyenzi ngo aje bukikira ntahangwa cyane ka uva mu kanyosha ngo ari ikiraro cy'akanyosha ni ukuvuga iki bari kuba barabohera mu mwuka ngo umunyagihugu iri ko yirondera ubuzima kugira ngo atunge bariya uriya muryango wabuga basize hariya ruguru
none
urambwira ese ubababwira bamakinga barafata
bababuriza iki se kugenda
ngo bateza ngo kaje kari mu ibarabara ariko mugabo bakabaka amafaranga yo guterera n'iki n'iki none bazakura uzo ariwo twavuganye nijoro arambwira ati jewe kuva isaha zitandatu ngaye maheri igihumbi na magana atatu maze guca aho ndarya nibabareke ko babatozamo amafaranga nibabareke bakora nk'uko bahora bakora hanyuma baterera amaheri bashaka y'amatora ariko baterwa iyumvire nko ibihumbi munani ubu arayakura hehe atava ku izone nk'akararo tuvuge ku izone musaga ngo aje buka ikiraro cyantuze cyamuha aho uhatwara umukiriya w'amahera amajana ijana rimwe cyangwa amajana abiri ubuzokwizayo amahera ibihumbi munani bagusaba uriha uzayakura hehe je mbone ko ikibazo mu Burundi ahanini ibintu ingorane ziri ko ziraba ziko ziterwa n'abapolisi ariko ubwabo nabo barafite abo babatuma barafite abo batuma
mwese mufite
niba ariko urwaruka aba batagisi vorema barafashe umunyagihugu uwo wese yumvire utuye umuzigo uvuye kurangura tuvuge mu kinindo sibyo uvuye kurangura mu kinindo uratwaye ufashe ikinga ryawe iryo kinga ntakurenza ku kiraro urinda gufata irindi kinga riri hagati Kabondo kandi ubona akagutwara kandi kurenda amafaranga ntakurenza ku mupaka wa Buyenzi na Kinindo urumva aho ugenda uriha amafaranga atagira uko angana muzika ko ubukene mu gihugu buri ko buzura inzara nta mafaranga ahari bari kuronka umunyagihugu aho kumvikana n'amahanga aho kukemura ibibazo kugira ngo imfashanyo ziboneke no gutoteza umunyagihugu ku mwaka amahera atari buronko sare bari kubaracura muri adi Burundi nta mafaranga bacura nuko ibibazo by'abategetsi ngo biri ko byatubaza twebwe abanyagihugu turabibona ntibabareke ntibarifashe ntibasezi riherayo utazite kugombora riherayo ni benshi bari kuba bifumbiriza njyewe mvugana nabo baratubwira ati amakinga yacu ari kare ntumenye uri kuba ufatwa n'uwambaye sivire ubundi gutyo zimenye ikinga barifate mu modoka ari bakaritwara uzorirondeza hehe ntaguhaye na nimero ya telefone ngo uze kumuhamagara nta na kimwe
nuko
hagaragara n'ukuri
uwo wambaye sivire se yari afashe iryo gare aguha igipapuro cy'uko watanze ayo mafaranga yaguciye aba yaguciye avuga ko hari amategeko wishe
wewe wahita gukubita aguhita gukubita amakofi wahita gukwambura iryo kinga
ahubwo se ubwo aruma ntabwo mwari mukuye noneho kujya mwitabaza abayobozi mukababwira ibyo bibazo uko biteye kugira ngo babarengere kuko urumva ashobora kuzamo akajagari
bagufashe na kimwe abayobozi barabitura ariko nta na kimwe babafashe ndenda menshi bakuru uzorondere umunyonzi w'ikinga hanyuma muvugana zo kuba aza kubwira ikibazo cy'ibi bamuha amakofi gusa agahita kaza imodokari numva baba bavuganye bavuze ujya mu radiyo bwabo bavuganye bagatahita ajya atuke mu modoka bahita bagenda arenganye intambwe zibiri ngo aje gutuma umupaka w'izone n'iyindi ni ukuri twebwe abanyagihugu biri ko biratubabaza ku bantu b'amakinga batunze imiryango iyo mbere nko mu mwaka umwe w'ejo wundi yararize afite abana batandatu baravuga ati yahora aronka amahera akaronka buriyinga umukiba ariko aramutabaza nyamuna abana bagiye wicuriza avuka ingozi uyu none birahera he nibabareke bakore nibareke bakore hama ababwira ati muzana y'amatora ntitwaze guterera mugabo bijye mu muco bareke bayarondere none ugakura he uva akararo nko ku izone ya Buyenzi ujya nko kujya mirongo ibiri tuvuge uraharira amaheri amajana abiri none hari amakinga arenga ngira nk'amajana nk'abiri ntuzoronka ayo mafaranga ryari
rwose birumvikana ikibazo cyawe kirumvikana kandi birumvikana ko bikubabaje rwose. Ndumva nkugiriye inama mwa gerageza no kuvugana n'ababishinzwe abashinzwe ibyo mu mihanda bakira iyo mataga amakori cyangwa se n'abayobozi ubwabo, kuko niba hari abantu bashobora kwihisha inyuma bakaza bakabaka amafaranga bambaye civile, aho ngaho hashobora kuzamo akajagari gatuma munahomba cyangwa se mukananirwa no gukora akazi kanyu.
Birababaje umuyobozi uramicyura akakubwira ngo gende ngo ngukuza kukibariza ngo mu bayobozi b'amakinga wagenda kubabaza nk'abatwaye amakinga baza kwitura abayobozi b'amakinga ishyirahamwe bakabwira ngo genda mubaze muri polisi, aho kubafasha bati genda tugende kubaza muri polisi icyo bagufata iryo kinga hama tugikemure. Oya, bo barakurungira ngira ni usanga ari byo babazi nanjye ariko birababaje kubona umwe n'igihugu ariko aratotezwa ku bintu bidafashe. Birababaje cyane
rwose, birumvikana ikibazo ufite.
Nibabareke bakore by'ukuri bafashe imiryango yabo abana babo babyaye, baravuga ngo nibagabanye kubyara. Uzagabanye kubyara none urikura buri kintu bagaburira? Nibabareke by'ukuri. Nacyo
twizere ko bakumvise, twizere ko bumvise, twizere ko bumvise ako kababaro usangiye n'abandi baba ari abanyamakenga baba ari ababyeyi batabasha kugaburira abana kubera amakenga yabo yafashwe cyangwa se nuko bahagaritswe mu nzira. Ndagushimiye cyane kusangiza kuri aya makuru. Mugoroba mwiza. Twakire Joel.
Ndakumva.
Urahagana he?
Ndi muri Malawi.
Muri Malawi urakomeze?
Na mahoro kabisa. Ziri nkano he?
Urakoze cyane rwose kuba uduhamagaye. Bitereye iraho ngaho amakuru waduha nayahe?
Amakuru nabaha ntayo, gusa nuko akavura kataragwa mu bisanzwe.
Hashize igihe kinini se?
Imvura ntabwo kuva mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa gatatu ntabwira hapo.
Ariko n'ubundi aho muri ibyo bihugu mugira ibihe imvura igwamo n'igihe hagarara?
Musanzwe imvura yahiga nk'amezi abiri yonyine.
None ubwo mubigenza mute hagati aho ngaho gihita arimo kugwa? Hari uburyo bwo kubika ibiribwa ku buryo bibageza ku wundi musaruro?
Kenshi bakunda gukoresha irrigation.
Uri ku isoko se ko numva abantu bakuri inyuma benshi?
Ndi ku isoko kabisa.
Wahashye duke?
Nazi nyine guhaha nyine kuko nyine nimugoroba.
Maze ubuse ntabwo bwije aho ngaho? Ubone isaha ki?
Ni amasaha ntame nk'ayo mu Burundi.
Haracyari kare, ntabwo burira. Nyarutsa rero ujyane ibyo umaze guhaha mu rugo babitegure.
Njye nabitegurira nyene, ntabwo nyene ni njyenyine.
Uri wenyine? Nta mufasha?
Aya nawe.
Uzamubona ryari?
Simbizi nyine nitafuna nyine imyaka iri imbere.
Cyangwa uracyari muto ku buryo utari wabitekereza?
Aya ntabwo ndi muto, ndakuca.
Sawa.
Iba ni uko njyari mu mashuri nyine.
Wowe banza uyarangize. Banza utegurire ubuzima, urebe yuko wazabona ikizatunga urugo. Urakoze cyane ubwo tuzuhuriza abo mu bantu.
Ndabasuhuje.
Ugira umugoroba mwiza. Twihutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Utubaha ijambo kugira ngo mutuganirire, mutugezeho amakuru y'iwanyu. Reka twakire na Nsengayire. Turi kumwe?
Turi kumwe cyane.
Urahagana hehe?
Ni Kigali ahitwa Igikondo.
Igikondo se mwiriwe mute?
Igikondo ndabona mwiriwe neza, nta zuba ryinshi ryavuye. Hari akabeho gakeya k'umugoroba.
Weekend yo yifashe ite rero?
weekend ndabura ni Kigali weekend iyo ibishyushye bafite amafaranga kubafite amafaranga baba bari kuyiryoshamo abatayafite nawe nyine bakihangana kuko n'ivi niko biba bimeze meze niba nta kibazo nyine urebye n'ibyo
abafite uko bifite nyine barasohoka
ariko n'utafite uko yifite dufite gisani gikondo hari expo ya Made yo guteza imbere Made in Rwanda n'imurikagurishwa imurikagurisha ihari hinjira n'ubuntu uragenda ukanyuramo ukareba nyine aho inganda zacu zigeze mu gukora ibikorerwa iwacu nyine niko ari na gahunda nziza yo abanyarwanda bamaze kumenya yo guteza imbere ibikorerwa iwacu mu imbere imbere mu gihugu umuntu ari kwinjira agatemberamo harimo inganda zidoda inkweto zikora impapuro ibintu byinshi bikapu imyenda ibi byose birahari n'intebe byinshi
none ku baba batari babimenye se rimaze igihe kingana iki rizarangira ryari niba abandi baba batabizi kugira ngo bazagende nabo bihere ijisho
mbo rimaze iminsi ibiri ritangiye ndumva rizarangira ku kindi muri kwa gatanu utaha
haracyari umwanya
haracyari umwanya kubabona umwanya yahagera rwose kwinjira n'ubuntu ushaka guhaha arahaha kuri makeya dore bajyaga bavuga ngo birahenze ariko urebye bari gushaka ukuntu nyine bagabanya agaciro kayo kuko wajyaga ujya kugura nk'ipantaro yenda cyangwa wenda kure ku myenda y'abagore nk'ugiye gukura nk'ikanzu yenda ya 15 cyangwa 20 hariyo wajya kugura yenda nk'ibihumbi 700 mu buzima busanzwe yenda y'ibindi itari iyo ya Made in Rwanda urebe igihari ni uko bari kugabanya ibiciro kugira ngo umunyarwanda wese yabyumvemo uko amuyifite abone ko hari icyo akwiye kwambara cyangwa se hari icyo akwiye kugura muri ibyo bikoresho bihari
ariko nayo mapantaro harimo ubwoko butandukanye cyangwa se abantu batandukanye barimo kumurika ku buryo ushobora kugenduka ukabona igiciro kijyanye na mikoro yawe
uko bibera kose ntabwo bihendutse ariko ntabwo bihendutse dukurikije nk'uko amikoro y'abantu bameze kuko hari abamenyereye kuba bakwiyambara nk'ipantaro y'icyatanu hanyuma bamenyereye ko bakwiyambarira ya 2 cyangwa 3 ariko nuhagera umuntu ageze mu myenda nka gutyo hari ibyo asanga byibuze y'amacyo ari nk'15,000 cyangwa 12 gutyo urumva ari uko n'ubundi zirahenze ukurikije ubushobozi bw'inganda uko zikomeje kwiyubaka bari kugerageza nyine bagabanya ku buryo yenda hari igihe cyazagera buri wese akibona mu ibyo biciro bihari niko nabyita yenda niko mba mbibona
cyangwa yenda bagafata ko bagurishije byinshi bashobora kunguka bigatuma bagabanya ibiciro
ariko urebye nuko mbere byari bihagaze hari icyagabanutse ubwo mbere nta n'uwatekerezaga kuba yagiye kitagura kikorerwa mu Rwanda ariko ubu ngubu urebye gusanga usange dufite amasabune akorerwa hano niyo ari kugura makeya dufite za papiye jenike zikorerwa hano nizo ziri kugura makeya ugereranyije n'iza mbere uko zabaga zimeze hari inganda zikora amafu y'ubugari akawunga asoza ibigori mbere zarahendaga ubu hariho amafaranga yagiye avaho kuzo dufite zacu z'imbere mu gihugu ibyo biragura make cyane kibuze ikintu bata ikibona kitaragabanukaho ni imyenda ni ibyo bikapu by'abamama ni izo nkweto se ni byo nyine gisanga kubera ko inganda zabyo ari nkeya zifata urwego rwo hejuru mu guhenda ariko mu kiganiro bari bari gutanga ndumva baragitanze ku munsi yatangiyeho bavuze ko bashaka kongera inganda ku buryo umunyarwanda nk'uko ba nyine bashaka ko gusa nk'aho igiciro cy'umusoro kuri caguwa barakizamuye cyane kugira ngo gise nk'igabanwa ubwo rero bo baravuga bo sisiteme hari n'uko inganda zizaba nyinshi zigakora byinshi
noneho ibiciro bikagabanuka
noneho n'ubushobozi bw'izo nganda
bukiyongera ku buryo bahaza kwambara ko abanyarwanda ntari kuvanga baratekereza ngo bajye kurangura ngo mu bihugu by'abaturanyi ngo bajye kwambutsa indi ngo yabaye mikeya kandi bakora n'ibintu biri karite bifite ireme bikomeye uko hari abanga kujya kugura ngo barangwe ngo ari inkweto ngo ni piyasi ndibaza ko inkweto nahabonye uko zimeze ni inkweto ikomeye rwose yaramba ikomeye rwose iri kubura no gukora byinshi kugira ngo ibiciro bise nk'aho guhesha byisangamo
murumva rero ko hari intambwe imaze guterwa niba abantu batangiye no kubyitabira ubwo niba nagiye ari benshi bakagura ari benshi bishobora n'ibyo biciro bishobora kuzagenda bigabanuka
uko byagenda kose nkurikije n'imyaka ishize wigeze kuba mu 2015 2015 hari mu mpera y'umwaka n'ubundi rabari yabaye rwose ukabona abantu nta kintu bibabwiye ukabona abantu wahagera ukabona abantu nta ukabona nta muri make ni urujya n'uruza rw'abantu ntirucye ariko murahagera ukabona ko abantu bari kwinjira cyane rwose nkurikije na mbere kandi ukabona abantu barimo barahagura n'abantu bahasi bicuye ukabona nta kibazo umuntu wese atakirishimye rwose ati noneho hari aho bigeze kandi rero nshaka kandi nshaka kusa nk'uvugaho n'ikintu kijyanye n'uburyo umukozi afatwa inaha mu Rwanda
umukozi uravuga umukozi buhe umukozi wo mu rugo umukozi usanzwe mu kazi gasanzwe mu mirimo itandukanye
akorera umukozi usanzwe yenda nandi gusetereza ngo yenda mwazadutumira nk'umuntu nk'uwagira icyo uhagarariye nk'umurimo mu Rwanda cyangwa se uhagarariye urugaga rw'abikorera ushinzwe uko nabyita kuko usanga umukozi nta gaciro ahabwa hano hari ukuntu k'umukozi hari nk'uwo twari turi kuganira mu masaha ashize ari kumbwira nyine ahantu muri kampani imwe yakoragamo bitajyazubahiriza amategeko cyangwa se kontari baba barasinyanye yarasezeye akezera ku kazi kubera impamvu z'uburwayi ariko yagiye yarabandikiye ababwira ngo bamuhe imperekeza barayimwima burundu bakajya bamutega iminsi bambwira ngo uzaze ngo ejo ngo turebe uburyo byarangiye asa nk'aho acitse intege urumva ngo amakuru yambaye nuko ngo kugira ngo aguhe imperekeza yawe ni uko ngo ubanza kujya kubarega
kubarega agatanga andi mafaranga mu nkiko
wabanje kubajyana mu nkiko
ubwo tuzareba niba umuntu ushinzwe iby'akazi cyangwa se umurimo hari icyo yabaganiriraho
kuko abenshi baranarengana bakarengana kuko ntabyo bazi bakwitiza ariko muduteguriye nk'ikiganiro mukamutumira nka gutyo yadusobanura noneho umuntu wese akayabaza uburenganzira bwe n'uburyo yanyinezere yanyuramo ajya kurega bikagenda neza
wowe ahubwo ku buryo byanakemuka atagombye kujya kurega
kandi ku buryo byari binakemuka yesu atabanje kujya mu nyubako yigiye mu nkiko y'amafaranga n'undi baguha niba byari 400,000 ntanguriye 50,000 ndetse ashiriye mu ngendo no gutanga ibirego ntibwirirwe uta umwanya wawe akazi ye nari ufite gapfa ibyo ngibyo nagira ngo mbagezeho
rwose ndagushimiye Nsengayire ko ukomeza ugire wikendi nziza
reka nongere ngutume rero Thomas Kamindi namugutumyeho nigeze kumugutumaho niba yarampamagaye akambura
ntabwo araguhamagara
ntabwo arampamagara
mu muziki
mu kiganiro cy'umuziki rwose ntabwo yampamagaye azongera mpamagare duherukana kera mu mezi nk'atatu ashize ndibaza n'ataraje
ubwo ubaye wa kabiri ndakeka hari n'undi wari wifuje kuba yagira yamubona mu muziki ndamubwira
mubwire ubundi muzagira umwaka mushya muhire na noheri nziza
yego namwe urakoze cyane
namwe murakoze imana ibarinde murakarama
namwe ubwo niba ufite kandi niba mufite adresse postale itwoherereza tuzabahe karandiriye z'umwaka igihe tuzaba zigihari urakoze cyane radiyo Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murisanga mwese twakiriye Jean Claude
karame
ubiriwe neza
mwirewe n'umukankusi
urahagana hehe
ni nk'uko bisanzwe ndi ambasaderi wanyu mu burasirazuba bw'u Rwanda uri mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa no mu mudugudu wa Rema ya mbere
Ye mwiriwe mute sanga ho muri ngoma.
Eh muri ngoma twiriwe neza ariko mbanje gusuza abakunzi baradijwe ya Amerika. Bari bamaze igihe batanyumva ariko
wari waragiye hese. Wari wafashe safari?
Alo?
Wari warafashe safari?
Oya, nari mari ahubwo telefone yari maze igihe itari ku murongo kubera ikibazo cya tekinike. Ariko ubu yasubiyeho, ni ikirere kiba cyarabaye kibi.
Welcome back.
Bari bamaze iminsi bari gukora imiyoboro hano ya MTN na Tigo mu karere ka Ngomugo no kuvuga ngo yasaruye ku murongo.
Rwose ni uko tukwifurije neza kugaruka neza.
Nabo mbanje kubasuhuza kandi byuma ariko n'abanyamakuru bagiye ijwi rya Amerika bari bamaze igihe batanyumva ariko nahagarutse. Ntabwo ari kinini gusa niyaba ari iminsi itanu. Baradibaza ati umukunzi wacu uri hariya Iburasirazuba.
Nuko nuko hanyuma.
Nakuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo Iburasirazuba nk'uko bisanzwe ni amahoro. Abaturage ishimye n'urujya n'uruza mu mihahirane ndetse no kubana neza. Turabizi ko aya mezi turimo ni amezi yakundaga kuba arimo ikibazo cy'inzara yavugaga cyane mu gihugu hose cy'u Rwanda ndetse bimwe no mu Burasirazuba ugasanga inzara iri kugariza abaturage cyane.
None ubu?
Ubu nicyo nashaka kujya nkubwire. Ubu nta nzara dufite na gato hano mu Burasirazuba.
Ariko hari uwo twatangiranye ahubwo yatubwiye ko imyaka yumye. Laurent avuga ko abantu bashobora kuzicwa n'inzara.
Hano mu karere ka Ngoma tuvugana ubusazi. Ibishyimbo ba mbere bari kurya. Ibishyimbo bari kurya. Ni ukuvuga ngo bishobora kuba byarabayeho wenda nko muri za Kayonza ko mu bice bya za Mukarange bavuga ko izuba ryahatse cyangwa mu Bugesera. Ariko kuri teri mu karere ka Ngoma aho ntuye hano Umurenge wa Gashara ndetse n'imirenge cumi n'ine igize akarere ka Ngoma nta kibazo cy'inzara gihari.
Mumeze neza.
Kuko niyo gihari ndetse wabikubwiye sibyo ko nabona mukurikiranye ngo mwumve hari ukuntu baza kuwahira tukabona baje ari benshi kujya tubahe ku byo kurya. Ariko ubu naho mbona baza guhaha kuko biragoye kumva ko ikiro cy'imyumbati y'imivunde cyagura amafaranga 80. Mirongo inani. Ubwo mu myaka ishize habaga inzara ugasanga ikiro kiri kuri 500 ndetse ifite anaboneka dusigaye turya iyo bita shira umuteto.
Iyo ngiyo ituruka he?
Iyo bita gashira umuteto yigeze kuza yari yaje muri cya gihe cy'inzara. Ubwo ikaba ari ifu y'abantu bakite kandi badafite ubushobozi nyine inzara yarateye buri muntu wese ariyo yisangaho y'amafaranga make.
Ku buryo umuntu atagomba kuyinenaguzwa.
Ndetse iki gihe barayiriye cyane n'amaradiyo arahaguruka ati inzara imeze nabi. Kiza abaturage nyine ubona ko bakuyemo isomo ryo kumenya kwizigamira ikigega guhunika.
None iyo ngiyo yashyira umuteto yari imeze ite si yofu ku buryo yari ihendutse. Ni iki cyatumaga ihinduka?
Yari ifu irimo akantu kukurura y'umukara wayicumba ukabona atari ubugari bwiza nyine. Ukumva mu kanwa ntabwo imeze neza ariko kubera kubwo ikibazo cy'inzara inzaririsha bibi akayirya niyo mpamvu bahise shira umuteto.
Cyangwa ni imyumbati iba yarasaziye ahantu yari ibihunitse.
Icyo gihe sinzi nimba ngo yaravaga za Burundi ntabwo yakorerwaga mu Rwanda. Hari ibihugu yavagamo ariko kubera ko inzara buri muntu wese nibwo bugari bashaka kuvuga ngo nagura kuko imyumbati mizima yari ihari ngo umuntu abashe kuvangarira ubugari. Urumva rero ariko ubu ngubu saa yine tuvugana hano mu karere ka Ngoma ndetse n'utundi turere ngenda ngeramo n'indi mirenge imyumbati irahari kiro n'amafaranga 80. Ibishyimbo bireze ibirayi ni 500 akabigita ibirayi bireze.
Nuko ni byiza rwose.
Urumva rero burya iyo abaturage nanzara bataka ibintu bari amahoro burya inzara niyizana amahane mu miryango. Ni ukuvuga ngo ibintu turejeje hano Ngoma rwose abaturage barishimye. Bari mu byishimo by'amasosiyete yabo. Ejo hari habaye ikirori cya MTN Rwanda izihirwe. abaturage babashije gufata ibihembo za Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba naho nari nagezeyo mababereyeyo bahawe inka babashije batahatanzwe inka
nari MTN zitanze se
MTN zihirwe hari promosiyo yaje muri MTN zihirwe wowe icyo ukora wakandaga akanyenyeri kane gatanu gatandatu akanyenyeri gatandatu urwego ukinjira muri promosiyo
hari icyo watsindiye se wowe
njyewe ku bw'amahirwe naragikinye basha gutsindira amakarita yo guhamagara ariko MTN ujya kubona ukuntu yaguhamagaye ni promosiyo yari imaze mu Rwanda akabasha kukwihera ibihembo bati watsindiye smartphone flat screen inka ihene amahene kumva ni ibintu byiza cyane ejo byari ibirori mu Burasirazuba
mukomeze rero mwizihirwe muri ibyo birori byanyu kandi mukomeze mugire no bikende byiza
hari ikibazo abaturage bari bafite hano mu murenge wa Gashanda
giteye gute
ndetse bitumye mbivuga kugira ngo nimba n'abayobozi badukurikiye babashe kugira babishinzwe babashe kuzabikosora muri aka karere hari ahantu hanyujijwe umuriro w'amashanyarazi noneho amapoto bayashinga mu mago y'abaturage nyine babasha kwangiriza imyaka yabo iyo myaka yangirijwe babwira ko bazaba rifite baraye abayapani bari baje kuwushyiramo nyine bababwira ko bazabishyura ndetse bakabaha n'amashanyarazi ariko hari imyaka ishize ari ine sibishyuwe ari amashanyarazi sibayabonye ubwo bari bamaze iminsi bambwira ati tuvuganiye ndavuga ni cyewe dushobora no kuba nazabavuganira kuri bya Amerika wenda soja bakagira ikintu ubuyobozi bukagira ikintu bubafasha babikora rwose mbatambukiriza iyo serivisi kugira ngo nimba n'akarere ndetse n'intara n'ubwo z'igihugu batwumva batabashe kuza abaturage baravuga ati twembwe nta mafaranga wenda amafaranga bayareke deja ariko batuha umuriro mwe n'igipoti yazaze mu irembo ariko ndacana ugasanga rero ni ikibazo kimuje kubamo cyane muri aka karere kangoma muri uyu murenge wa Gashanda abone mu kagari kakerwa icyo kibazo kiri akagari kose ingo zirenga ibihumbi n'ibihumbi nta muriro uhari
umuriro urabahitaho ukajya ahandi
ukambuka ukajya ahandi kandi bangirije bavuga ko bazigira bagira iki bazishyurwa ndetse bazanacanirwa kuko yariyo mihigo y'akarere usibye ko n'ubu ngubu ejo bundi ku karere ka ngoma tugeze mu mihigo igiye kweswa muri uyu mwaka babasha kuvuga ko bagiye bari gutanga umuriro mu tugari dutatu ariko ibyo biri gukorwa ariko twembe bawucishijemo babasha kuwuduha mu mwaka ushize
none bari kubaha umuriro ku buntu bari kubatanira ku buntu cyangwa hari ikintu buri muturage yari kujya atanga
kujya umuriro iyo byaje kuri ari kampani ikorana na wasake bo baragucumeka ko bari imihigo y'akarere noneho wowe ukajya gufunguza koteri kuri wasake hari amafaranga utanga koteri bakayifungura kugira ngo ubashe gucana ariko bo barakubasiga bakwesitariye kashipo kuko naza n'imirenge tuturage barabikoze barabacanira ubu haracana ariko twe baradusimbutse dusigaramo hagati n'abaturage birabayobera birabayobera gusa ikindi kintu bakosoye bashimira twahise tuvugana ubu mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda twari tugiye kwicwa n'icyo bita inzoka zirazamazi mabi
zo mu nda
ko twavomaga ibishanga
none babahaye aho muvoma amazi meza
ariko amazi arahari tayari robine mu mudugudu harimo nka robine eshatu enye
nuko
icyo ngicyo twaranakimushimiye Afrodis Nambaje ndetse n'akarere ka Ngoma kavuga ati mwaduhaye amazi ariko umuriro n'ubu abaturage baracyataka bati mwanze kutwishyura umuriro tuwubonye dukoreye vuba ngo ni amapoto arimo mu ari ahantu twahingaga ibishyimbo se tukirahinga
none se babasubiza iki icyo gihe bamuvuze muti imyaka ine irashize ntacyo mu ibyo mwatwijeje ntacyo mubikozeho baba babasubiza iki
ubuyobozi icyo buvuga yewe akubaza mari kondo umuntu ukunda gufitana cyane ibintu bya leta kandi ukunda no kwitabira gahunda za leta bo bavuga ko bagiye kubikurikirana icyo kibazo kigakemuka ku mubuga bashakuza ariko ategereza umwaka ugashira undi ugata amafaranga barababaruye babakamanamera y'amakoti barafunguza kugeza n'umunamuriro amafaranga barabona
mukomeze mubaze rero mukurikirana ubwo bazashyira ababibaye
nyine ubwo impamvu nari mbivuze ni ukugira ngo nimba batwumva ndabizi ko yumvwa cyane hano mu Rwanda babashe kwikosora bumve ko abaturage babangamiwe bo muri aka kagari kashyirwa mu murenge wa Gashanda
sawa urakoze cyane Jean Claude kuri aya makuru yawe
ndagushimiye cyane ndetse nshimira n'uwanyakiriye kuri telefone bwa mbere ndamushimiye cyane nshimira n'abayobozi bose ba radiyo y'ijwi rya Amerika ndetse by'umwihariko mbifuriza n'umwaka mushya muhire dore ko dusigaje iminsi itarenze 29
nawe namwe turabubifurije nabo muri kumwe aho ngaho mu karere ka Ngoma
tuzasubira na hejo
mukomere cyane
namwe mukomere
uzatwoherereza adresse postale tuguhe telefone tuguhe kalendari y'umwaka utaha
nta kibazo tuzabikora
n'undi wese waba zifite hafi yazitwoherereza igihe cyose tuzaba tugifite kalendariye tuzaziba
tuzabohereza emeli
uza oya boate postale ahantu dushobora kwinyuza mu iposita niba hari ufite boate postale
mbikore nta kibazo
ufite boate postale oya uzatwandikire utubwire boate postale twanyuzaho n'undi nawe utwumvise muri aka kanya mu bakunzi b'ijwi rya Amerika afite boate postale twanyuzaho kalendari atwandikire hanyuma tuzayimwoherereza
murakoze
weekend nziza twakire na John yewe kuko abandi bategereje washaka gusobanura
urabona ko twegereye igihe cyane hari n'iminsi mikuru buriya hari ukuntu tujya tunasabana namwe tukishima nk'abakozi banyu tubahagarariye ibyo nabyo
mbega turabitegereje ibiki mutegereje
kwishimana namwe mu minsi mikuru
tuzabahamagara mugire mutubwire uko mwifata aho ngaho
kandi hari ikindi kinini naravuzeho rero nakibabwiye
niko se reka twakire n'undi kuko turimo kwizimba mu magambo umbabarire dore isaha igiye gushira urakoze cyane John.
Hey,
umbabarire rwose. Twagutindije.
Nariko ndidoga ni cyambere numvise umuntu atwara umwanya nk'uwo ku radio twa America kabisa.
Utubabarire, urabona ko n'umuntu tumurekuye ashaka gukomeza.
Nishyira gushira. Nta kumbiritse imyaka myinshi kabisa ariko ntaco nta.
Isahira dushira.
Ari mara vuka n'uburenganzira bwiwe ntabwo no bu mwaka nta kibazo kihari.
Ntacyo nyarutsa nawe twibwirire gato ya dore dufite umunota ntugezeho.
Ya none se nukubaramutsa gusa rero umva nta kintu kishitse ndi buvuke.
Uravuga gato uyu.
Okay. Je gusa yari hererano. Nukuhanura kubona umbise bariko baragwanya ijyamanda yasohotse y'umutahe wo gufata bari abantu nukumanya wagenda ashaka kubahanura ndababwire yuko iyo ubutungane bufashe ingingo nukubareka bikorera akazi kabo kuko baba babifashe babonye ko bibereye nibo baheza bagafata bawusohora babonye ikibazo bafize kuri hanyuma babumvirize basanze uwera yisohokere utetse nawe bimwega abihanikwe
nibyo rwose
kuko urabona ingorane kuva iyo myaka yose iheze tuguma turi mu buzingame bwo kwiruka bagwana bicana ni kubera kudahana rero kuba biyumviriye gutangura gukurikirana bakoze ari amahano yari nayo yatumwe natwege turi mu mahanga kujyo tutanezerewe
reka ngo shimire rwose mbabarire
ugabanuka kabisa
urakoze cyane nshimira nabandi badukurikiye nabaduhaye ibitekerezo n'inama ni namakuru yiwabo ngashimira ku buhanga bw'ibyuma Sandra Franklin na Geoffrey Mutagoma Eugenia Mukankusi.